Sijawahi kuwa sefu, sijawahi kuishi nao, ndo maneno wanavyosemaga. Samase nafanya yao na wao wafanye yao, ipo siku watayakanyaga. Sijawahi kuwa sefu, sijawahi kuishi nao, ndo maneno wanavyosemaga. Samase nafanya yangu na wao wafanye yao, ipo siku watayakanyaga. Kanyaga, sebene kanyaga, 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 hoya na sabota kanyaga, kanyaga, ndadego kanyaga, 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 hoya kumdindi kanyaga, kanyaga, samasi kanyaga, 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 hoya na wabongo kanyaga, kanyaga, palia kanyaga, 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 skia. Kulima kapanda ndege mlevi kare wa mbege ni tedo muka ya ukipenda sauti ya zege. Ziza temba na chege usirete uwege. Ukiona na washwa chini basi ujue una nyinyi. Si wamekutuma wanakusukuma, mtaani kwenu siku na baa kwa nyuma. Na umeamunya unaujua usta au ndo napaga wanajina. Nishatoa migoma haipai au nyota yangu waingai. Wewe ushangai walifosifita washadai. Wewe unipendileo kuna watu wamesha kuwai. Hamsumbui madui hamjui kazi zetu za usiku tunalala asubuhi. Hamkui kuna kitu tuwa mtambui muni atawe na miela vipi achi ugai gai. Chaziba sikio ili sisikie ncha. Chatoa migoma mtani kawabala. Utunzi wa uloko ila wa ondo wanaongea abola. Unitefala kuliko kunita star.
Wemi namba sabla
kuliko kunita. Kwenye mani achai fai, achai fai, achai fai. Acha machisi boti achai fai, achai fai, achai fai, acha.
Sija wai kuwa sebu, sija wai kushina hu. Dumanenu wanayose maga. Nilisho nafanya yangu na wao wafanyi yao. Ipo siku watayakanyaga.
Sijawahi kuwa sevu, sijawahi kuishi nao, ndo maneno wanayosemaga. Nilisho nafanya yangu na wao wafanyi yao. Ipo siku watayakanyaga.
Kanyaga, sebene kanyaga, kanyaga, kanyaga. Hoya na sabota kanyaga, kanyaga. Ndadego kanyaga, kanyaga, kanyaga. Hoya kumdindi kanyaga, kanyaga. Msamasi kanyaga, kanyaga, kanyaga. Hoya na wabongo kanyaga, kanyaga. Palia kanyaga, kanyaga, kanyaga. Sikia,
aha. Oh, ulisha wai kula keto, keto, kaski ya kinapita kwenye mishipa. Sakuna vitu, mwanetu, kevi fusta kuja kuchese ya mishipa. Inakawitu, mijitu, wakiribu, gumi moja na funja mfupa. Kwa yoi so kitu, mbele ya kitu, na so kitu, chakunipelekesha pupa, kari ya mfupa.
Nakula nyama sinyamazi, nakulupusha demgeto kama jambazi. Nakula tanda wasiwazi, nakulupusha gamseto, none waziwa. None wazwa kunikumbuka na kusikumbuka shoo sote tulizokutana. Na kuna kazi ya kunipunguza mana kunifuka ndo choke tunilishindikana.
Oho. Kwenye mani achai fai, achai fai, achai fai. Acha machisi boti achai fai, achai fai, achai fai, acha.
Sija wai kuwa sevu, sija wai kushina hu. Dumani luhu na yusimanga. Nilisho nafanya yangu na wahu wafanyi ya hu. Ipo sivu watayaka nyaga.
Somebody on me now,
I'm calling a gunny with me.
Samazes, 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 ski, I'm trying to come down there and ask for.
Yeah! Wende!
Wese! Auja ipenda yo! Amuku baba munguri ya jumbariki sana mama kena mie. Mama kena sama west, eh? The foul, respect to support and chimbi. You can umze baba, baba. Deko mwanangwe, dewa bongo meta. Watiramento, jitu mazuna, baba dura baba. Kibenteni mwanangwe, zidembish mwanangu beka kendamba. Champion katoto, the boss imresa nizo bongo. Dangote Antonio, where's that? Kino don mabegan mabegan, wana nyamala na tandale ndo nyumban.
Mabegan mabegan mabegan, na fuyo gombi kukwa tundo nyumban.
Hey, hili nko mada skondani, umdini dije joti wanangu.
Alo minamba selamedia.com unabalawe, yeah.
Thank you.
Somebody.